deeqdan iyo weliba diirasilaa iyo todobatan oo ah qaybaha shalgadisan ee raashinka iyo weliba lankatal galay in la diirsiiya shacabka saameynta injisti daadadkii dhawaan ku dhiiday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya, gaar ahaan magaalada Tambaydhaba oo kumanaan qoysas ah manateedii ku bogtaaleena. Deeqdanku kooyti hay-adda maalintii masiibooyinka koonfur galbeed ee Soodma iyo weliba markaasay gudoomaya guddiga gurmudka fatahadaha koonfur galbeed si lan diirsii bulshada dhibaataysana. Daahir Cabdi Cabdullaahi Didorgo oo kumid ah guddiga fatahadaha koonfur galbeed Soomaaliya iyo weliba soo kordhiya gargaarka la diirsii koonfur galbeed, usoona sheegay intii weli deeqdan yeen hayna tooka filana markii lan fiiriya saameynta iyo jeesti fatahadaha iyo roobka qubada dalka, gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya.
Geega si saarga haytan walaana deertay deeqdan kureyd kooxda dawladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan hanay deertay hay'adda Soodma oo gargaarka deeqda soo nisku kooban raashin qaybasha shal duwan bariis iyo tilahtana deertii way buumay la raayisheen 250 karton yen niisheen oo diyaaradda tashanti taasoo maad raayisheen aan ka mahadnaqaan marka koowaad marka la maadweelna deeqda hadda la sheeni deeq oo hata wal yar transme runtii baahida meel jirtiyo hadii la fiiri walyaala dhigay hadii la fiiri baahidaas baa ka turjumaas ma ahal diyaar ilaa ma diyaar isee diyaar ee afar dhaato ma diyaar diyaar ma ka turjumaas waylan baahnya gurmad ka degdeg ah inii la haziyadi la habadi sababtoo ah boqolii wala jiro kun qofood iyo meel uma raayis afar boqol iyo wala jiro kun qofood aad meel uma ka baraka cadi kaliya bay dhawlay ma sidoo kale bardaal oo kale diisoor kala qasaa dheer guud ahaan gobolada baydhow degmooyinka shabeelaha hoos soo saaso kala janaal iyo inay madaray sabab ii aan hola alaab dadkaas oo maayla fadaan in la deere madaray seen gurma degdeg ah runtii madaray seen in oo leska kala gaar ahaan ganacsatada in Allah inta wal qabta hantile in iyo in isgurmadaan Soomaali la tii in isgurmada iyo madaray seen baaqasna si jeediyaan dowladda federaalka ayda ciidanka mahadsanta deeqdanka wado yahayna deersidi marka weelayna xasiis ziyadiya ha ku dara walaysan haytan sabtay priority number 1 dhibaatada meel ka dhidi Soomaali gaar ahaan way boo koofal galbeed way marka saas daraadii runtii madaraysay way lahaa madaraysay ina dadaalkiin xasiis dadaal insha Allah anoo ka hadalo magaca gudiga fatahadaha way ma hadnaqay madaraysay ina gudoonka xiinka koowaad degmada Baydhabo oo runtii madal raayisheena sifaylaniina maray hool waana aabtinina lagu doomi madal raayisheena sidoo kale ma naqay wasiirka kuxiin gargaarka dawladda koonfur galbeed saaxiibkay ganay oo runtii hamiyay maalanta tagan gud ahaan lay ma hatana jaab ahaan jaab shato ka dhiibay hayaan madal raayisi oo dadsho ka gargaara marka iyada ma santinisan madal raayisheena way ilaahay ka jeenay in ilaahay dhibaatada umada ka gaado marka
deegaanada koonfur galbeed waliba iyo kumid ina deegaanada dalka sida eedkee saameynta ku yeelay roobkii obdii dalkii iyo fatahadu iyo sameeyana walina minuteed ku bogtaalana in ku badan 100 kun oo qoysa